pizza gang. See your formatica gang. Goji wa kusiwe. Let the people know your name. Party ponse pe wa pizza gang. See your formatica gang. Goji wa kusiwe. Let the people know your name. Walala wa shara. 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 Walala wa tryna get my level to that fella cootie. Mama kamba unafika bati nidi cootie. I'm done na makokorochi. Na maruma yale overloadi. Veni chita telling everybody. Mama chita do so cool. If I die tonight I know these songs will never go. So let me let you know that my name will never fall. If I die tonight, I know these songs will never go. So let me let you know that my name will never go.
Let's go.